akaswenge umntwana akatholakali ure njengamadayimani baningi abamfunayo kodwa bambalwa bamtholayo baningi intomba baningi bamazi njengomnotho bali 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 akaswenge umntwana akatholakali ure njengamadayimani baningi abamfunayo kodwa bambalwa bamtholayo abuye lo muntu senza Yesu usingalali imaluma
Hello.